Tanasema tam tam leta nyingi nyingi pishina chiti Nikusho kani jaza upendo Unavungara mama kweli wechambo Nimenaso penzi lako kwa ulimbo Vitu tampaka na imba na nyimbo Niyoko emana maji ya shingo She now I'm ready to mingle Anything but baby baby let me know Sijo kani minimize tena dongo You the one unanipa mahango Ulotam kama juishi ya mango Kitu flan kina ladha ya lado Wako ngomishi ngoki ngongo Na kusubscribe daily kama bundles Kila time kuwa close she wake and up Kila kitu nachofanya mama Naishi mungu kakupati ya dawa Au mindo wa damu na wehawa Ona navyo panashi na mbawa Asubuhi nyele nina kuchana Oh na 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 Bampa tu ba Bampa tu bampa Yani bampa tu ba Bampa tu bampa Ona bako kwa ba Bako kwa bako Bako kwa ba Bako kwa bako Eti beat scrape up papa Baby please go ga 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 Eti beat scrape up papa Baby please go ga 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 What I need oh na 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 Sema unataka wapi situende Ama unataka nini nilete Staki mina wetuje tutete Lete shida zako mini zibebe Nikutatulie mengi nikwambie Vipo vingi nimepanga na wewe Bada tu mama mzazi ni wewe Nizalie na watoto tulele Usisikize watu wacha waseme You the one make me feel alive yeah yeah Don't you see you my future wife yeah yeah You know love you more than my life yeah yeah Nipeta mina taka nirambe Nitandikie bedi tulale Tusidanganyane mama usidange Wendo mganga basi nigange Wenye mbongo na mafuta unipake Pale unapaka wasi situende Bako kwa bako mimi ni wako Nimezaliwa kwa ajili yako Sifa zote kama mama angu Ona unapendwa mpaka na dadangu Yule mdogo wangu jina Mariamu Unanipa raha umetoa tabu Baka uwe nyanya na mimbabu Wajukutu wafunze hesabu Bampa tu ba Bampa tu bampa Yani bampa tu ba Bampa tu bampa Ona bako kwa ba Bako kwa bako Bako kwa ba Bako kwa bako